Aya bona mama litshela ukuthi sizoqeda udlala ngesikhathi. Njengamanje yonke into ihamba ngephethini. Uthathe 1 uzothatha 2 eva kwesikhathi. But it yenzakala njengamanje siphuthule igobongo lwezikhali. Aya bona mphetontoni yabona umsindi instrument yakhona. Enkubuzo dadethu umkhandlu ikhandeshe nomkhandlu.
Allez, plein de tonnes.